ngikhule naye angifune mole ngikhule naye angifune mole ngikhule naye angifune mole ngikhule naye angifune mole Ngikhethile banga uthando luvala amehlo Ngoba naye namtshela ukuthi mina
ngokulela
Ngimshayile ngimyeke Ngoba naye namtshela ukuthi mina ngokulela
Ngimshayile
ngimyeke Ngimbona yenu ngalona
naye
Ngimbona yenu ngalona
naye
Ngimbona yenu ngalona Ngimbona yenu ngalona naye